Yo, Wabuan, welcome back to Brutally Honest Podcast. This is yet another episode, man. Mambo inashamuka hii mwaka. Na leo, hata mambo mingi, leo ni Q&A. We want you, as our fans and supporters and friends, to know us better. So leo ni Q&A between Koima and Wambo.
Mm-hmm.
Yes. Wambo, mjua mimi kuna wasa wakujui ama our new subscribers or new listeners. So introduce yourself.
Hello, welcome back. Wamboi, and it's a pleasure to be back here again with more content.
What do you do, Wamboi? What do you do?
I live. Naishi. Naishi kwa neema yake Mungu Baba. Naishi.
Niko Shakahola, tumekuja kumuona Yesu. Yes, so leo ni Q&A.
Nauza so, nyota. Namba itaandikwa hapo chini. Call me. M-Pesa.
Okay, so nyota gani nauza?
Nyota zote. Nyota ya mapenzi, nyota ya kubet.
So kama mtu ameteseka na mapenzi?
Kubet, bet aziingiani.
Eh. Okay, na
the number down here below.
Adi Manchester kama ina, nikia kama nyi hivi na umainje weni. Unanuza nyota ya Manchester.
Nyota ya Manchester.
Very nice. Mm. So leo ndiki... Hey, wow, hii simu yako. Si ufungue. Leo tuko Q&A.
Mhm.
Unajua watu wasao tujue.
Kidogo
tu. Mhm. Me I'll go. So I'll ask you a question. Then you answer, then I answer. Then we will go. Number 1.
Naweza kama kuna maswali zangu.
Ah, kuna. Ndio hii maswali zangu hapa. Mbona why going to cheat? So wewe umesetiwa exam. You have to answer your own question.
Like akiset maswali ya una majibu, unaandikanga chenye. Una set maswali yako, unaandika chenye unisoma.
Watu wa kore, dona sasa watu wa kore. Surely. Exam ndio hii, hakuna ni papers zingine. Uzo utakuset maswali zako.
Mm. Watuliza, tutakuuliza na utajibu.
Number 1. Ha! Would you check your partner's phone?
Demons. Zikiniingia. Demons zikinishika.
No, like,
siku relax. Sasa si ninajibu. If the demons allow it.
Why?
Why not?
No, why are you checking?
Why would I not check?
Why?
Why not?
You see answer.
Hiyo ni jibu complete.
Yeah.
Well, there's a snoop.
Sasa nikuulize. Simi niko na simu yangu. Wewe uko na simu yako. Shida iko wapi? Kila mtu akana simu yake.
Basi ujikuru.
Uko na simu yako na uko na simu yangu. Kila mtu akana simu yake. Mimi mbona ni snoop? Niangalie video nakatiwa na mtu wa smoky. Unaona?
Vile unakataliwa na kiateka.
But then ingia kwa simu yako nipate venye wasa wanakukataa. Na being rejected level and center. But no, I would not check because I think a phone is a very personal, not as private, and a very personal gadget. Utapata kama ni demu, ama kama ni msofu, for example me. Because I'm sure everything is on my phone, it's my office. Mimi napigia wase, ni meza yangu, ni kitchen, hapo natafuta do. So I want something of mine, nataka mtu na date. I want something that I can say it's mine.
Na si wewe ni wako?
No, I have my phone. Like, tunashia kila kitu.
I die.
Sawa.
Next question.
You. Uliza.
Will you forgive cheating?
I never.
But uleza kubali mtu akusamehe.
Wait. Mesema would you?
Forgive cheating. Manzi yako ame cheat. Tutamsamehe.
Mbwana. Mbwana
sabi. Understand.
Let me tell you one thing about cheating. Let me tell you one thing about cheating. Forgiving cheating is attracting more disrespect. You know, like the more you keep forgiving someone for cheating, the less and less they keep respecting you. So the more I forgive, the more respect na shuka.
Oh, unataka kuforgive wao kicheat?
No. You expect? I don't expect you to forgive him kicheat.
You know, forgive, utaendelea kukaa naye.
Zi. You know, trap. You know, labda hata kunipea ukedi. Siwezi. So I won't forgive cheating. Never. Never, no. Nada. Uye mala yako chukua mala yako chukua peleka kwa inange na uume kama unauza aje. Just squeeze by there. Wacha, usikie. Squeeze kule kule madem anga kupakeju malaya. Unaona? ati nda kato mbaba just for sex. Hata kama ananipea 10k. Mm. Sikia mnapaka jumalaya.
Ananipea 10k.
Enda kwa inange uamue.
Hii ndio kazi.
250. Acha ati ati nini? Acha ufa, hii balaya. Leta swali. It's me. But usikuwa na riasi maswali nikupea. Ni unasoma.
Sikia ni kwanza na choose at random.
Eh, mimi siko random. Mimi na kwa number 3. Hai. You did date me?
Uh-uh.
What? Was it date?
Tall, dark, and handsome. So, ima amekosea wapi?
Guys. 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 Surely. Surely. Nini mentor hapa hakuna?
Ah.
Eh, me I'm the most handsome in my family. Mimi ndo represent family yangu sasa. In fact, ana si kwa family. Kalenjin, I'm the most handsome Kalenjin. Mimi kama kwa sura, mimi ninawakalisha wakali. Na represent Kalenjin community kwa uhandsome. Wewe ati unasema ati tot like handsome. Hii ni mbegu inatafutwa huko nje. Hii ni mbegu iko on demand. Hii ni mbegu in fact. Ni vile ambaria tuko tunajuana.
Mm.
Ambaria angechukua mbegu. So wasn't it? Too bad for you. You are lost.
Missing out.
You are lost. 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 Tupa swali. Acha kuchoose this one swali. Tusome number 4.
Who is more likely to get married earlier? Koima. Koima ni
so
ni certified love.
No, 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 ngoja nini? Umesema who is more likely to get married earlier?
Koima. You.
No, ambo ni wewe.
Ni Koima. Atapea mtu mimba. Let me explain vile it happened. Koima atapea mtu mimba. Alafu mtu atakuja kuishi na yeye. Alafu atapata mtu hii. Katikati ya sai na before akufe. So ni yeye.
Ngoja. Ngoja. Yaani tu umesema tu casual. Koima atapea mtu mimba. Yaani mambo ya shwari.
Ibidi uoe huyo.
Look at when you buy. You are using what I told you just now against me. Kuna kitu tumeongea na yesa hapa kuhusu kids. Sasa hivi tumeongea na yesa kuhusu watoto. Na unatumia against me, si ndio? Ni sawa. Haina pressure. Haina pressure. Ila baba. But yeah, you do kweli. I will get married before you. Mm. That's true.
Takuja kwa MC.
Haya.
Takuwa nishajua kikali.
But it's good. Mimi napata number 6.
Photographer amezima.
Ah, yo. Ameenda kunyonga. Next question is, what do you bring to this podcast?
To this podcast?
What do you feel like? What do you feel you bring to this podcast?
Good vibes. A bright smile. And a perspective that is not Koima's.
What is wrong with the perspective?
Hmm? See the difference. No wana tunashinanga tukigombana.
Okweli. Okweli. Ah, for me, what I bring to this podcast.
Feminine yes. Energy.
No, no. What do you mean feminine energy?
Feminine energy, feminine energy in the socks.
Oh, so what I bring to this podcast. Ukweli, ukweli. Yaani mimi nakunyanga na kwambia mimi cheat. Kama ku cheat na kama nakwambia kama una cheat, hiyo ni malaya. Nakwambia ku cheat ni malaya. Unaona, huwezi nijanganya. Ni kama sasa hivi nikwambie sasa hivi like abare sasa hivi aambie advice yangu mimi na waambie how to get rich. Anaweza tuambie aje?
Kama rich.
Alifika aje hapo?
Hizo ndo steps tunatumia.
Steps gani?
Hizo zenye atakwambia.
Gani? Kuza fresh.
Sipia kina nani wa advice ya nakote, kina
nini. Ene, wanasabanga, the end justifies the means.
Mm.
Haa, tuwele kazi.
Secret. Huko na ndreke mbae.
Hai, jamani. Hei.
Hini jina gani?
Secret hobby.
Hadi wewe uwezi kwema ndreke
yako. Suwele niangalie. Asa nini? Oh! Adventure. Kitu napenda kudu na msia jui. What is it
that you love doing that people don't
know? In secret, yes. Mm. Tell us.
Sini ninauliza?
It's me, eh?
It's you again.
One thing I love doing that people don't know. hiking. Any kitu safe. I think they are there. Napenda ku hike.
Kwa hiyo umeenda ku hike mara ngapi?
Twice.
Ni interesting.
Mbaya. Kwetu kuchoka unachoka.
Kuchoka mtu apumui, hiyo ndo interesting. Kukufa kwa mlima.
Unajua bwana ngwela, wewe ni wale wanaambiwa kama on top, kuseko unaona kuhema. Kama trailer, kama roli ya nini. Umeongea tu 2 minutes baada kupumua.
Ujaongea wapa.
Wewe ni missionary baby.
Pillow princess.
Yeah? Kazi nikufanya tu hivi. Nakupiga dundu by the history of me. Yes.
Your
story. Yeah. Next. Who is more romantic between the two of us? Wambo. Wambo, let me tell you why Wambo is more romantic. Wambo the lover girl. Wambo ni mtu lovey-dovey.
My real lovey-dovey.
Wambo ni mtu supermarket asubuhi mwambie hey. Wambo ni mtu na mtext lunch mwambie umekula nini babe.
Unajua aje.
Wambo ni mtu jioni. Eh? Ati, unajua aje. Nisema ama nisema. But what's the lover girl?
Yeah.
Eh? The more romantic between the two of us. Yes.
Kwa hivyo ana texting him to wale voka
wazapeke.
Unasomanga, unapata ametext msichana ati unakuja lini.
Unasemaje?
Kwa hivyo ni mtu anatext msichana pale WhatsApp eh? Ati unakuja lini. Kulane. Na imeisha hakuna
naye.
Kuna have you been? Hakuna hata nitakupikia. Asha.
Kwa nikupikie, nikupikie juu.
Who is more likely to black out? Ukikunywa. Waima.
No. I
don't like wait.
No. Sasa. No. I don't know why you are lying. I don't know why you are lying.
Abonga ngoa. What are you bonging?
The last time tulikunywa na Wambo.
Hiyo ni the last time.
Ngoja. Sasa naanza tu kweli. Acha niseme ukweli. Ni nini? Si hilo na bonga. Ama nataka kujibu swali. Nataka kujibu swali yako. Guys, Wambo is the more likely to black out. You know why? Yeah. The last time we drank with Wambo, who damn? I mean, touch. Actually, you need to home. We drop the chango ni kam. Kuma mera kuzima. Sambili Wambo na zima. Sambili. Short sambili. Unazima na short sambili.
Nikon. At least nikon.
Ani mwambia. Oh.
Ya kwenda kwa nyumba.
Who damn? The wala wanaingia on top. Ati baby, I can ride. Anaingia on top. They can build. Rulia kanjo.
Kuna kutumia vida ingine hapo post. Yeah, mifulani.
Mbona unafanya selfie yangu? Wewe bana, unafanya delete selfie.
Yo, nilikupata mahali kwa chemist ukinunua petu. Au mkiwa siku nikikupiga picha bana hapo.
Mimi nikibaki petu.
Mimi. Sasa unakataa. Naweza hata acha video.
Mimi nikibaki petu. Hey. Ati umesema?
Sawa.
Kwa nini nakulaga ng'ombe ni baipitu?
Ng'ombe ndizo meza pitu.
Who would you forgive cheating? Would you? Sasa tayari mtu wako akwambie, "Enyewe baby nilikuwa nimeelewa." Najua unaambia tu nilikuwa nimeelewa, I was out of control, alafu dem alikuwa ananishikashika, tumeelewa tuko club, it just happened. Manza I fucked up, manza I'm sorry. Mimi nakupenda, nime cheat but sipendi dem. But you know when mimi nakupenda manza, najua tu niko ile tu ndembao tu.
Atakusema nini nimesikia tu bla bla.
Would you forgive cheating?
Ay.
Would you forgive cheating? Never, nada. No. Mbona?
Sio. Unamaanisha ishafika point.
Would you expect me forgive? Wewe ukichit unataka kusamehewa. Okay.
Siwezi taka kusamehewa.
Ai.
Nini sasa nataka kuuliza maswali mbili?
Wewe usha soma hii. Ai. Wewe ndumshia kwa moja, mimi nikumshia kwa moja. Yes. Yeah, last. Sasa hii ni last. Anybody go chop breakfast, shayo. Rusha moja. Attack. This is a loose. Mimi wajemi za kuattack. Mimi ukinisamesha.
longest relationship yako imelast how long?
As
a relationship advisor.
Siko nasema nimesema ni attack.
Answer.
Hilo swali gani? Mbosho. Sasa tuko tume hii iko kwa script. Unasema? Longest relationship I have ever been in one month. Ile serious ile ilikuwa nimesema sasa mimi
hii sasa hii ndio huyu
ah tunaenda kwa mazi ule dem tunapeleka home kufanya hata harusi hata tumeongelea watu hii tulikuwa tumepanga mambo ya watu tumepanga future one
bona
okay ule dem alikuwa anakata sana
Aiko, imasikia unakata sana.
Nani nakata sana? Ude manakata kumiziko. Mwafanya nasa mina kata sana. Ude manakua nakata sana. Imagine, inafika point. Napigiwa simu. Hadi na mwenyelika store. Kwa hivyo kujia demi yako bro. Amezima. Lika mwema za lika store. Hata usi demi yangu. Kutoka wa day. Block namba yake. Wacha kujia kwa lika store. Na kujia kwa lika store. Kwa hivyo mbuda yako. Chobwa. Yes, she drank too much. Keroro. Keroro, wachana wanimwache keroro. Amu tamanga mabwana. Will be 40, single, and a single mother. Yes. Nikuza swipe. So it's my turn, eh? I finish you off. Nikatia salama ni kumalili.
Thank you guys
for coming. Well. Wacha mpala, hey. Ikamate, okay. Oh man, who's that? The longest day I've ever been in. Oh, my mom went there personal, eh? My mom went there personal. Yes! Wambo, Ide Wambui. You are on the spot right now, and you are expected to answer honestly. As usual, you're going to
answer honestly. You're going to answer honestly.
I'm going to answer because I know you're a pathological liar. Wambo can lie.
Ah, ask the question. Unafanya ni panic na uongo itatoka ni kipanic.
Ushai cheat?
Ni mtoto mzuri. Thank you. That's the end of the
No, show. No, no.
Metoka.
No, 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 like.
Sujai? Sira, sujai?
Thank you, guys. Thank you for watching. Yes, na kama kuna swali lingine ya kutuliza ama kuna swali ya kuuliza Wambo maybe ama kuna swali ya kuniuliza andika hapo chini. Ilikuwa 10 questions with Koima and Wambo. You get to know your host better. Yes, kama kuna swali hapo comment. Subscribe.
Like.